Uno mwaka wa buchi no mukaka twayabuka kuluse lwa kwe ifina mbato ledi la kale tonse na fipwa
twayabuka
twayabuka kuluse lwa kwe ukuchula twale chula kale kuponza na kupwa
twayabuka
twayabuka kuluse lwa kwe.
Sana puku te filamba fiandi na umfwa na nebo kulila kwandala na lefi mwena fe kuba nandi life yali kosele kulimba nandi feleba filamba mairirire nwa kutalarika takuwa line na nebo masters ka shinine paleba dance my shinine ye of Miyuki and the ani nanjitalesa tikamusani natuwa usha kabili fochoba wesu amalumbo ya befe kulimo yesu
unomu akawabuchi unomu kaka twayabuka kuluse lwa kwe ifilamba twale lila kale tonse na fipwa twayabuka kuluse lwa kwe ukuchula twale chula kale kuponza na kupwa twayabuka kuluse lwa kwe.
Location mono mwine na tufika evisendo yesu na tula na tufika amapalo toalero de la na tumaka avalon uno mwaka maka na tupoka apala fili smooth umuka kaninda bakufilamba pakuseka naka ok naka chinja pakumeka eka life ine lionse na le pepeka le sanampa le pashidi pakuleka ukumoneka ni green umvusaka ukupepa bashie matetu kuleka
yelele ala ala ala
no matter what, no mwaka wanti lesana mbala we munanti filamba na leli lafense na nkumuna lidana le chula wale seka vengi wa pepe la kaji le pobwanku tupati pepo yanji shupepe la palu no mwaka wanti fense fiala wakudu nile safe na pusana na watu delomba mapalo ya vena ine pabo mule sumbu la pavena ine apali mfimfi pabe kusanika uno mwaka wabuchi no mukaka
uno mwaka wabuchi no mukaka twayabuka kuluse lwa kwe ifilamba twale lila kale tonse na fipwa twayabuka kuluse lwa kwe ukuchula twale chula kale kuponza na kupwa twayabuka twayabuka kuluse lwa kwe uyo sakapanga ala ala
Mulungu ani imya ani kwezeka I'll never beg I'll never cry but if you're gonna have to be done I'm a choosy na ya pita ukusontwa na kupika ine
twayabuka kuluse lwa kwe ifilamba twalelila na tubusa lele lele, 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 lele.
You of Milk and Honey, House of Miracles Ministries, Aaron of Solution and Power, Prophet Izo Jemwenya.